Take One Music, New Swag Entertainment. Promoter Sunday, DJ Jackie, Astro Music.
Makaramiti ya Shaggy.
Tumetoka mwando teka kali kona.
Makaramiti ya Shaggy.
Kaya pia panda we karamali.
Makaramiti ya Shaggy.
Matine wa maoyo dola kakara.
Makaramiti ya Shaggy.
Kaya pia panda we karamali.
Makaramiti ya Shaggy.
So wapemele makura. Makiro pia pia. Akayo chinga magoka. But she got my guitar, my panda, the chama can then wait, she got panda. I will take it lucky by the packer, I come back and wanna run your back up, back away to put a single track and I'm a pack of fresh mother and I'm taking with the chiba.
The chama can then wait, she got my panda, I will take it lucky by
the packer. Mark Aramiti, I'll take a tally corner.
Mark Aramiti, I'll take
a panda, wait, caramadi.
Mark Aramiti, I'll take
a but you know, I'm a oil dollar kakara.
Makaramiti ya Shaggy.
Kaya pia panda we karamoni.
Makaramiti ya Shaggy.
Kuna yoka mwono teka talikona. Asta
Pili pili
Nyako masi binde we geto. We karalunga goi iradungu. Wapandune kudigo ya nduru. Ane dokolo. Angeyo niya imilubungeya. Karangi pekinina minangeya. Abedi ngongo karnang shayenga.
Kayo
huyanga wakulilo wagam chalangan. Hashtag Fred Mara Pili Pili.
Makaramiti ya Shaggy.
Kuna toka mwando teka talikona.
Makaramiti ya Shaggy.
Kaya pia panda we karamadi.
Makaramiti ya Shaggy.
Matine wa maoyo dola kakara.
Makaramiti ya Shaggy.
Kaya pia panda we karamadi.
Makaramiti ya Shaggy.
Kuna toka mwando teka talikona.
Makaramiti ya Shaggy.
How do you swag entertainment? Nako miel kiki skone kalyo kuligo teke konge wewa rock. Nige konga mati chai kondo kondo. Kayo mata tuto tie bari meki. Oh, asta. Ali flow, ali music we are bad.
Starboy.
How do you swag entertainment? We rolling. Makaramiti ya Shaggy.